Mazia memo
amebeba hatima yako moyo wangu
moyo
subiri Mungu
oh moyo wangu
moyo wangu
moyo
moyo wangu usiumie
we moyo wangu we
moyo wangu usiumie
kwa hayo wanayokutenda
najua kesho yako moyo wangu
ameibeba hatima
amebeba hatima yako moyo wangu subiri Mungu
oh moyo wangu
moyo wangu
moyo wangu moyo wangu tulia moyo wangu tulia Mungu anaona huzuni yako
moyo wangu
Mungu anaona mateso yako Machozi yako moyo wangu Nafsi yangu tulia Ngoje Bwana usichoke Ni kweli wamekujeruhi moyo Wanadamu wamekuumiza Tulia tulia moyo wangu Kisasi ni Mungu tu Usipigane vita mwachie Mungu washughulike nao Kesho yako imebeba utukufu Kesho yako imebeba ushindi moyo Waamini Mungu hajawahi kushindwa moyo wangu
Moyo wangu usiumie
Usichoke kumsubiri
Usiumie
Mungu yuko upande wako
Mungu anajua kesho yako moyo wangu
Anakuwazia mema
Mungu amebeba hatima yako moyo wangu
moyo
subiri Mungu
oh moyo wangu
moyo wangu
moyo
moyo wangu usiumie
kwa hayo wanayokutendea
moyo wangu usiumie
Mungu anajua kesho
Mungu anajua Moyo wangu
mazuri yanakuja mbele
amebeba hatima yako moyo wangu
moyo wangu
subiri Mungu
oh moyo wangu
moyo wangu
moyo
Mungu atabaki kuwa Mungu Watabaki wanadamu Hata ukimfanyia mema leo Bado atakulipa mabaya tu Hata ungefanya mazuri namna gani moyo wako Huwezi kumridhisha mwanadamu Moyo wangu wewe Tulia Mzuri na wewe moyo Mungu anakuwazia mema moyo wangu Tulia tulia moyo wangu Waliokucheka kesho watalia Waliokudharau watakuheshimu moyo wangu Wewe vuta subira moyo wangu Hajawahi kusema uongo moyo Ahadi zake ni za kweli moyo wangu Tulia, tulia moyo Moyo wangu usiumie
Nakusihi
moyo wangu usiumie
Kwa hayo wanayokutendea
Mungu anajua kesho yako moyo wangu
Anakuwazia mema
amebeba hatima yako moyo wangu
moyo
subiri Mungu
oh moyo wangu
moyo wangu
moyo
moyo wangu usiumie
wewe